Chaka Cheese. Yeah. You know better. 4, 3, 2, 1. Let's go. Tawizi na ndima kala ndima funso kodi mbuye wanga muliko Bena ndima tuta muzoko mampaka dani yanga Kumakondwa ndima funa moyo utafika pena Ndikale ndizanga Ndima panga chidi chonse kusaka kusa Ngati uli mpawi daily kumapusha Goma ndika kala ndeka ndeka matifusa Kodi ambuye mesa ndinu madalita Zilipo zambili sindingate kufusa Zilipo zambili sindingate kukamba Patalike bwanji nane ndika fika Mitunda ndikwela mitete nditika Oh no no Mwezi wale Mavuto ti wale Mwezi wale Magwila every weekday Choka Monday kuzapu ma holiday Nane ndima funa moyo utafika pena Ndikale ndizanga Ika kwa na Friday tifaye kupate Chile ni mabade Tivine Tinjoye Tipake tichene Tumwe tusekelele Tisangalale Mwezi wale Mavuto ti wale, mwezi wale, divine ti enjoye.